Parama teisi bagiri okuwe tengeleze we guanga the production of the sovereignty bill vya vili mmokaga haigiba dekoks kumu guanga wa na Uganda vangi kubali wake vili uozo vali gana sante wakashi ya kaparamenta akiri nsonga zili okuenda nezo munda muguanga Wilson Kazuenje yasume de parlamenta report ya waka vangi mba wagiri de bagulino waduwe nongo selezeza kore dua nge bago chile neba kuhisibo mwuri wa kujao kujia kwa minister wa nisonga zi guwanga zo mwondo obu inza o kukiriza obu kugane nsingi wa kuingi la mwuguanga wabula nga ino kutegeze wako mwuguandike pala mchileje kwa minister wa inza hukwaze chifocho na icho mwuto be chitongole echitewezi wakuba nga chanyinzo kusabu tenke buganga mpati alo kujia kunga funye chile gilo cha koti pala mchileje mna kawaira kaba deko gera kuba na Uganda okufuka abagwira omuli abawanga era ku mawanga era nejjamu nejjako ne minisita w'inza okulangira omuntu yenna nti afuuse mugwira mu kusooka abaka abakudoganya gavumenti banjuda lipoota zaabwe ez'abatono minority report nga bakulembeddemu omubaka wa Erute South Jonathan Oduro nga baala bawandisa lipoota z'abatono kwe kuliko Wilfred Niwagaba Gilbert Olanya Abdalla Kiwanuka Betty Nambooze Mary Lubega Sseggona n'abalala abaka ba basabye speaker parliament agobe bagulino mu parliament ye 11 yali kyakirigene mu parliament ye 12 mbaka beki Nambooze agamba nti bagulino lyandi wali likomezebwawo mu parliament eddako ng'amaze okwekenneenya n'okwebuuza ku bannayuganda bano mu alipoota zaabwe basabye bagulino essuubirwa lyonna eri kubanga tewabaddewo kwebuuza kumala ku nsonga eno ate nga mpaawo kigenderize kuvumula okuggyako okumalira omalizibwa na Uganda ebiseera